ki walu ndax ki talon moy fay gënal ci mbedd xippi xol te xamni télé day fenn discours politique day nuro deug légui tay lé oh dara jangi wal bakkat yi di ron nit ki xaptalu fitna gëna to
tell me what the fuck
tamante dem ku ne jappé né kenen ke to légui nit ye nek amul tuju xol yegg ci pouvoir jaral na len djegi ay tor am nañu jappé né nit ki dundam fi rek la yam pour ñom xaliss la yalla iblis li ñuy xey di jam ñom li ñu yitté wo di nañ ci jot à tout prix fat ki yi ngay dégg wessuul ay sacré
what the fuck
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 Gagne le lèvre de change ou la dempa talk bitch. Firi suni laf, get the soppi chico dog yi. Gun yangi tak, fit na nyopi jak. Ken khamul fu lak bu jom yi gana deki nyak. Bish bish nyu yi gis rew yi chi fewa lo. Seitan el toj mbak yi chi num yi fete wo. Rende nit yombu lo li gukhun dok. De lèvre lu yal le digle, dun chi wakta dun chi dok. What the fuck, wak ma lan mo khew. Mbadu akhiru zaman muju jamano tew. Yow, kersa amatu, tenyu rer ki tangye. Lenyu deke, kune duwe fi chintake.
What the fuck?